Yeah. Only easy day. Yeah, it's the day. Got me poop ball. I can't stop it. I'm just lost in it. I can't force it. Hard to grasp. I just walk with it. I can't force it. I can't stop it. I'm just lost in it. I can't force it. Hard to grasp. I just walk with it. I can't force this. Kuishika before. New so kuishi maisha ka before. Kuishika before. New so kuishi maisha ka before. Kuishika before. Ka before. New so kuishi maisha ka before.
Yeah, yeah.
Kuishika before. New so kuishi maisha ka.
Shosh. Alienisho ni kuwe sauce. Ndo wate kuchoka nikasema of course. Juni kona ma ghost. I don't have to be the same anymore. So, sitangethia bado na troll. Siku hizi wanashuka na magari. Wanasema Nairobi ni uminzi minzi. I just laugh with it. Yani wajuzi ya metoka na mwituni mjini. So it's oily hakupenda kiweini. First cube step as young as Mogangi. The metaphor of grand. Kwa still I saw magazeti. And I'm proud. He taught me the culture of making things happen. All of a sudden I was speak through melodies. I can't look back. Mr. Rose, this is all G. I'm guiding my future. Juni metoka na Zama nyuma jangani kawa mini simba no longer antelope. ATT wala hena change way at the time.
I can't stop it, I'm just lost in it. I can't force it. Hard to grasp, I just walk with it. I can't force it. I can't stop it, I'm just lost in it. I can't force it. Hard to grasp, I just walk with it. I can't force it. So, kuishika before. New so kuishi maisha ka before. Kuishi ka before. New so kuishi maisha ka before. Kuishi ka before. New so kuishi maisha ka before. Kuishi ka before. New so kuishi maisha ka.
Kuishi ka before. New so kubadilika in a better way. Pia ni form. Ukitrust ndoto zako, trust me zitakuwa valid. Haijalishi ile area enye una come from. Change kwa life ni muhimu sana. Try ku win leo hata kama ulifeli jana. Ukicount hizo blessing usimix na laana. Fanya kenye unapenda tama fala kikukana. New soul kuishi ka before. Kuishi ka before ni kukosa mwelekeo. Ukiishi ka before uta get matokeo. In fact utapitwa na dunia mambo leo. So ka leo uko liki soul. Make sure kesho umefika liki brown. We usijali na walo na kutharau. Juu hao hao siku moja wata bow down.
So jilaze kwa latili badili. Kamili ya siri madili za mamili. Yazitili bila madili. So kamili badili ya siri. Juwazitili madili za mamili bila madili. So jilaze kwa latili badili. Kamili ya siri madili za mamili. Yazitili bila madili. So kamili badili ya siri. Juwazitili madili za mamili bila madili.
So kuishi ka before. New so kuishi maisha ka before. Kuishi ka before. New so kuishi maisha ka before. Kuishi ka before. New so kuishi maisha ka before. Kuishi ka before. New so kuishi maisha ka before.